Kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga y'okugereka ebisomesebwa ki National Curriculum Development Center kitegeeza nti kirina enteekateeka y'okugezesa ensoma ey'obwoleke ku mutendera ogusekulwako mu Uganda ogwa nassale mu mwaka guno ogwa 2026. Akulira ekitongole kino Dr. Bernadette Nambika Ruhanga ategeezezza nti ebisomesebwa mu Uganda byamaze dda okuteekebwateekebwa n'ategeeza nti okubigezesa kigenda kubasobozesa okufuna okuwabulwa okubiri abagenda okukozesa ebisomesebwa bino ebipya balekeyo okubissa mu nkola omwaka ogujja. Nambi ategeeza nti beetaaga obuwumbi 38 okusomesa n'okubangula abasomesa ku nsomesa empya okutandika mu mwezi ogw'omusanvu paka mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno kisobozese okufulumya n'okupunta mu kyapa ebikozesa mu kusoma ku mulero gw'abaana balansoma primary ya wansi. Nambi ategeezezza nti oluvannyuma lw'okufuna ebidyamu kubeeri abantu abakwatibwako ensonga eno basuubira bajja kukozesa mu nkola ensoma empya ku mulero gwa primary ogusooka omwaka 2008. Yali mukati wakola ku nsonga eza palamenti ezivunaanyizibwa okubyenjigiriza kubaganya ebirowoozo ku nteekateeka yaabwe ey'embalirya omwaka gw'ebyensimbi ogujja.
Wetwogerera egenda mu masomero okugipayiroti nga bw'oba owandika curriculum okugigezesa kitundu kugidevelopinga twagidevelopinga yes naye kati tulina ogigezesa tulabe nti bwegenda mu masomero abasomesa banagitegeera nga bwe twagala bagitegeere banagisomesa nga bwe twagala bagisomese banagikola nga bweyina okukolebwa n'olwekyo twagitutte mu masomero egenda kutandika okugezesebwa mu ttaamu eno bwe banaamala batuwe feedback ku curriculum eyo tuddemu tugiimprovinge next year bwe tuba tubimaze byonna tuba tugitwala mu masomero nga kati olwogendako twetaagayo ssente ez'okukola ebitabo by'abasomesa ebinaasapootinga abasomesa nga bagisomesa abanasa then eya primary nayo kati tubadde tusoose kukola ku ya primary 1 etuuka ku primary 3 nti bwe tugimala next year 2027 naye egende tugigezese tulabe oba eneekola.